When it's come to body,
unogo panini. Nataka chungu chungu. Nimekuero. Miaka kobe.
You be too rich.
Wana kutunywa turewe mwendo wa kutumia. Leo mani pongo mgodi umetema puru kushangilia. Na kama chura mepagiria usioko pega ramia. Tunatumia pesa tunazo weita letabia. Weita letabia. Leo tunatumia bisi kari. Zime tujaria mwona shwari. Mabosi wa meturia kuhuji binjari. Si tumezoea. Mzuka wakunywa leo, eninywe milewe na ndoka na wewe. Waiter, mambo mengine badae, mida ikifika usinikatae. Waiter, mina mzuka wakunywa leo, eninywe milewe na ndoka na wewe. Waiter, mambo mengine badae, mida ikifika usinikatae. Nasema waiter, mbona umechelewa, masela wana vibe wanataka kurewa. Mbona bia meza nizimeisha, tungu chazo pombe. Nataka niseme na wewe. Hey, hey. Kama pesa ipo, tunakesha popo. Ninywe, nilewe, naondoka kwako. Nisugeze kiti, nije, ulipo. Wacha wenge, nimekupenda ulivyo. Oh, oh. Minasema waiter. Mina mzuka wakunywa leo. Ninywe, nilewe, naondoka na wewe. Pombeke, na pombeka na ziki ni panda usinishike. Nataka ninywe nilewe bwana ni pombeke. Na pombeka na ziki ni panda usinishike. Usinishike. Usiniguse. Usinishike. Usiniguse. Usinishike. Usiniguse. Usinishike. Usiniguse. Akimwaga bia basi mwache. Akimwaga pombe yako mwache. Akimwaga bia basi mwache. Akimwaga pombe yako mwache. Basi shika chini shika. Shika, shika. Kaumerewa shika. Shika, shika. Shika ukuta shika. Shika, shika. Kaumerewa shika. Shika, shika.
Wewe, jamani, unataka tena? Anesko utazima bwana. Acha yo. Iyo mbaya yo. Ukiamka asubuhi utamka na hangover. Mala mata.